nisikilize bingi anasemwa nini arifu. Sisi kwa mtindo ni ale ale, anakelegezake siku na kasange. Hauna juwaga mjamame ni noma ujue, matemu anakabia arifu. Ero dogo janja in the building, amunanga kakuslomoa. Mskize baba, mskize baba.
Minyo hadiri, hey.
Hado nazi nikupa, nakimbiza sokoni mpaka jule hijupa.
Nipikize.
Hata sili kusuda, minapele kagaba, wona pele kagaba.
Minyo hadiri, hey.
Hado nazi nikupa, nakimbiza sokoni mpaka jule hijupa.
Nipikize.
Hata sili kusuda, minapele kagaba, wona pele kagaba.
Welcome ladies and gentlemen. Naitwa Madindo, hivi ni citizens. Na washukuru kitambo mpo na mimi, wala hamjanitupa, hamjanipiga chini. Ni swala zima karima, kanipo zima na vina, wajinga eto na pima.
Hey!
Wawa nasaka majina, mimi nasaka heshima, ndo maana kiburi sina.
Hey!
Si shangai hata ukinidisi ovyo, mi legendari wala haunipigi tobo. Wanakuja wanaondoka wananiacha, wanaongea uongo misiri ya wanasiasa. Wanachodai unasaka maslahi, mi I'm feel so high, that's why na fly. Kabaki kunang'aa na waacha mbali, mtazidi kuzubaa bado na change magari. Welcome ladies and gentlemen, naitwa Madindo, hivi ni citizen right.
Welcome ladies and gentlemen. Alright, that's
right. Bado nazi nikupa, nakimbiza sokoni mpaka jule hijupa.
Nipikize.
Hata sili kusuba, minapele kagaba, wona pele kagaba. Bado nazi nikupa, nakimbiza sokoni mpaka jule hijupa.
Nipikize.
Hata sili kusuba, minapele kagaba, wona pele kagaba.
Yule mkulima alisema na mgeza, alitamba zamani miaka hii ajaweza. Anaumia kwa nini mwanzo alicheza, hawezi kosha nywele, ana uhaba wa fedha. Cheki nilivyo takata, kama ni rhymes tapata, ndo tule bata tabata.
Hey!
Simba jike kangatwa, na kama mkia kafyata, mshazi bata zidata.
Hey!
Watanzania wananita mini made, mefumwe upe na vutia kama Shade. Mr. Lava 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 kama Shaggy.
Yes!
Napendeza kwenye stage. Uyu unisuka ndo alisema mini badirike, watoto wadogo kwenye game ili wasinishike. Kaona poa, I'm the legendary, alafu mini mkali ndana bicha makochari. Saibi manze sayirivyo kama obe, nikikumbuka zamani satatu tembe. Maharamia hatari, yenu wanapiga kabari, wanakola mpaka lozari.
Ha, yeah.
Welcome lady and the gentleman,
yeah.
Nito madi ya sana.
Bado nazi nikupa, nakimbiza sokoni mpaka jule hijupa.
Nipikize.
Hata sili kusuba, minapele kagaba, wona pele kagaba. Bado nazi nikupa, nakimbiza sokoni mpaka jule hijupa.
Nipikize.
Hata sili kusuba, minapele kagaba, wona pele kagaba.
Wona pele kagaba. Wona pele kagaba. Wona pele kagaba.
Yo, now I'm a nigga can do like this. Nigga, you can't do this.